mayele sisothola umntwana naye noma sehamba amaclinic hey ebeshiswe langa nethavula bekezele zinginete zamshaye zasemhlabeni aqhubeke ubaby mama yelo sizobekezelela indlungu ezidla emotional physical spiritual zidlala kumakhiwo aseclinic angakanani thola ukuthi bamile ngezinyawo banikwa nezihlalo ayibona manje zabuya kubiza ke umhlole thola ukuthi hayi nelanga shisa lifutha bhe thola ukuthi hayi nemvula iyayidliva we kodwa umthole emoyezele khona umntwana amphulule ngesizoda ubaby mama yelo sizobekezelela indlungu ezidla emotional physical society ngamazwi ahlabayo kodwa umthelehleka nasengeneni kuthuphuqile uthole umntwana ekhaya ayigena ku social media wonke amameme angayi nasenkonzweni yatha nentshumayele ngayi kodwa umthole kona umntwana ngothanda ngikulule ngesizoda ubaby mama yelo sizobekezelela indlungu eziza physical facing the body changes lapho bamnike ipressure ukuthi kanti uncipha nini bamnike nepressure ukuthi kanti yena ukhuluphala nini bamnike nepressure ukuthi kanti yena ujima nini lapho sakhulisa umntwana ngesenike nesikhathi akasitholi Raze lo amnandi uthando luka mama Hey yeah Raze lo amnandi uthando luka mama Hey yeah Raze wangkonu mame bekezelelezi Hey yeah Raze wangkonu mame bekezelelezi Hey yeah Raze lo amnandi uthando luka mama Hey yeah Raze lo amnandi uthando luka mama Hey yeah Raze wangkonu Baby mama yilo sizobekezelela inhlungu ezi emotional sishaya umphefumulo lapho siyafona ucela ubisinyana lomntwana angadelile umfana hakhe lomhlola uyayazi mina umntwana omncane engenakudla iba yistress ku baby mama emotional akana sikhathi bese thole nentombi bese yayigikeza igekeza igogqozelwele isisu somntwana u baby mama yilo sizabambisa inyoni engafi selekwazalwa wayibona ngamehlo inyoni engafi ulimi ilizwe kumuntu umhlaba ngiyabuza Umshiya kanjani umntwana umthanda ehleli nenune ngabe Uzube nesibindi umbone umondle kodwa uhleli nenune ngabe Umuntu ekushiya umithe gijimela uma wengane yena indoda Uyabuse yabuya ubuya namagama athi nenune ngabe Khona ukushaya amanzi laba futhi ukahle kahle kanti ubani nenune ngabe Khona ukushaya amanzi laba futhi ukahle kahle kanti ubani nenune ngabe Uthi wankhulisa umama